chokopa kupita sasiku zobiri all. Yote ni mipango sagali, no more about your dad. Cause ato sheria ili tunike lazima iende abroad. Niko nawe kwa sasa, I don't give a damn about your reputation. Wacha tu supply bloody kwa generation. Option, no abortion, but no. Just take it slow and give it to me, be your love. You are the one who skipped me, coming back for more. Is that TNRK? Oh, oh no. Please come at me, look at the journal. Oh, why don't you live your life? Oh, 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 oh. You're such a player, hey, tell Shaggy.
Them boy, them head up on a young pop wrong. Me don't think I'm gonna feed them. I know I got them with them. Hold the rhythm, hold the rhythm, camp. Sina kinga ya mapenzi, umenipa vibusi. Mawazo stress, pande hizi na vimiss, na vidismiss. Ata kwa simu kinitaji, nita kukiss. Kila siku weekend, ata kama alamiss. Jo tupige picha, nikiondoka usini miss. Manukato na unukia, hawawezi kunisoma. Sitaji kuwa shawidi, ata kama nitachoma. Yes, aya, minisha si mama, turn a light down low. Mi mtoto wa Arusha, so the tech, yo, yo. Wanaongea kitu gani, I don't know. Minisha si mama, turn the light down low.
Gimini nyo nyo leka Simpsoni zamani. Nitaje tuwe ndugu, nyone wa thamani. Tuishi ki culture so daily vidani. Dasta kala rangi ni thamani duniani. Na kupenda cause umekubalika nyumbani. Paka bingu wangu kanshuri nkweke ndani. Hausa umila, desturi ndo dila. Dele nkizengwana wendo unanboza sira. Menjenga kifikra, nili kufuncha fikra. Nikikukosea mapema, naomba msamaha. Ukinikosea mapema, naomba msamaha. Huwezi kukufundisha wobe baby baby.
We'll be right back.